wote wanataka lada, na sisi tunawarusha. Japo wangu na bana hila bado sina kasa, na Mungu ndo muweza. Tubu yangu, kitu gani kinafanya unanichukia? Chini ya mbingu, ni lazima kujifunze elimu dunia.
Yani kwanza man to Sunday, tunapata ziwa mitungi mase. Wanabana mitikasi siendele, muda mwingine tupo kwa kazi mase. Yani kwanza man to Sunday, tunapaka ziwa mitungi mase. Wanabana mitikasi siendele, muda mwingine tupo kwa kazi mase.
Suna disi, tundana switcha, chikindago, squeeze mchizi, na sizi, na penda kunyo pombe. Pika dili kiubishu, tunasaka mani, kisha pata mkwanja wengi, na ndipo tunakoza zetu koye. Mamali sema binadamu wa wanawema, tendo tendavyo mwisho siku atakusema. Maisha mazuri huletwa na kujituma, pani mwendo mchaka mchaka matusi kurudi nyuma.
Yeah, kini karinze, tupige maduda ni tumarinze. Wano chonga tuwakarinze, mapini mwanzo mwisho yani brand umbe.
Aina noma machizi wote wanataka lada, na sisi tunawarusha. Japo wango na bana hila bado sina kasa, na Mungu ndo muweza. Tugu yangu, kitu gani kinafanya unanichukia?
Chini ya mbingu,
nilazima kujifunze limudunia.
Kila siku, kila day, dili pale pale. Wenye chuki roho mbaya wote wale wale. Na walenga kama nyama pori kwa mishale. We run the game bila fella wala babu tale. Mambo mapya na tayari kumekucha. Wapinzani wanakatwa nyama kama kwenye bucha. Asira kama paka na ficha makucha. Amani TMK majita na wanangwa cha ukucha. Napiga majungu, sina songa mbele. Kwa baraka za Mungu bado tunapiga misale. Bear battle everywhere, maisha kuna kwere. Wanaume wa bear, nenda mkacheze segere. Hamtu party, mwendo motobati. Kila siku kwenye chati, tunakwenda na wakati. Hamtu ngati, mendo yenu haya ngati. So karibu kwenye party,
mzuko kupanda kwa shati.
Aina noma machizi, wote wanataka lada, na sisi tunawarusha. Japo wanga mabana, hila bado sina kasa, na Mungu ndo muweza. Tugu yangu, kitu gani kinafanya unanichukia? Chini ya mbingu, ni lazima kujifunze elimu dunia.
Yes, we run the game. Kidago mchizi wa kiukweli. Alright then, busy Babylon, busy Babylon. Jiki 4, when you sassy. Billy Kobe, Kambali.